konda kutala late. Awe shibubwa fe. Life inafika jabe pota nyanya. Kungala so basi kutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life no. I don't wanna end my life. I'm not too sober, just by my choice. Si mi konda kutala lache. Awe shibubwa fye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life no. I don't wanna end my life. Si mi bela muntu though when I'm drunk. Si mungani pasendika kupempani. Nobody gives a damn no. Nobody gives a damn no. Timaesa kuonjeza life. Pena sondi makaniza society. You don't know what I mean. You don't know what I mean. Sinikonda kupailache. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalalache. Awe shibubwa fye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life no. I don't wanna end my life.
Uwaika jitauni mantasima uwira kuhua. Nafeja ni pressure sitibu uwira kububwa. Kulanga na je price ya kaunga ya dula. Elo salali ni fola ni maaiche ya kula. Tipena nguko dini pena mbufu za kokeni. Katisimu shanga nishi mkofesha kuseni. Yati ni wononga pleni. Dieve wa kamba katisi wa manivela. Nika jita gomfuleni.
Sinikonda kupaila che. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutala la che. Awe shibubwa fye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life. I don't wanna end my life.
New life.